deegaanada kale ee horumar iyo ku dareere iyo tallaabo qaadka ku dareere runtii ku gaari mahayna. Yani sidaa ku jirna markii majaalaadka dhan la fiiriyo dunada walbarashada haate, dunada kobaca dhaqaale haade, dunada infrastructureka haade, ama dunadu maaragnay maxay jiri waxaa saarowkaga haade runtii waliba deegaan ku dambeeyey deegaanadan ku dambeeyey
may hirgelay maamulka waqtigii la aasaasay ilaa hadda adan sheegi karto ummadatan.
Hawa shaal fayn waay walow arsiisiga maamul weyne rayd dhul iddad oo sharco leh iyo maamul lehna waa meel maamul iska maamula intii lehda waa in dadna lehdaa waa in sharcona lehdaa haddii kale may nagaday qaanuunkii oo duurka ka jiray maamne qaanuun ulfaada walaagi lehda imikana loogda jangal hay in mayda runtii kelmadooyin kasta ilo maamul koonfur galbeed madaxweyne leh walaal leh maytus lama sami jari wal maanaam leh oo maaragna wal fayl waay laakiin uu ku naytin sheegay